Thank you Jesus, Sante Bwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Sante kwa uweza wako mfalme, sante kwa nguvu zako. kuzavana. Naona uzima. Naona Bwana akifanya uvuvio. Naona akiokoa. Naona akisafisha. Restoration. Restore that marriage. Restoration over my life, Jehovah. Preserve my life, Jehovah. Preserve my soul, Lord. Preserve my soul, Jehovah, Lord.
Kila mtu sawa sawa na matendo yake.
matendo yako. Chunguza matendo yako. Chunguza yale ambayo unafanya kila siku. Yale ambayo unafanya wakati hawako watu hawakuoni. Yale ambayo unatenda mahali pako pa siri. Thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you Holy Spirit. Thank you King of Kings. My helper. Thank you Lord. Thank you for this word. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you I am that I am. Thank you miracle working God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sio kila siku tanua nyumba. Taendesha magari. Naenda ngambo. Anasema turudi, turudi, turudi kwake. Tuwaonye watu wake. Watu wajitenge na dhambi. Watu wajitenge na dhambi. Tusizoe dhambi, tusipembeleze dhambi. Tusipalilie dhambi. Anarudi.
Kila mtu sawa sawa.
kila mtu sawa sawa na matendo yake, atalipwa sawa sawa na matendo yake, utalipwa sawa sawa na matendo yake. Hata wenye kupewa taji watapewa sawa sawa na matendo yake. Huu wimbo sio wa kila mtu, sio wa kila mtu. Anasema nikwambie, hii sio wimbo ya kila mtu, sio kila mtu ataupenda huu wimbo, sio kila mtu ataupenda hii sauti, sio kila mtu ataisikiza hii sauti. Lakini anasema nikwambie, chunguza moyo wako, chunguza moyo wako, chunguza moyo wako, kwa maana yu karibu, anakuja tena upesi, tena upesi sana.